baby, umane kuona na kweta ona na lino kosiliza. Baby, my wire tene ni gamba lelo kosiliza. So ni lenga ni vigare.
What if hii nyimbo na wa case dia last? What if tiza bwele la kudust? What if ndiye ka last kukwela kuka bus? What if ka plus one kankala minus? So mupa
apa pia nikula paka all one da tantula
na gero ya kiti ampampula nero ni kuti ya na event ya pakula kuli macheni ya mawana skakula nero mankuku na manyama njetsasula apaka kwa kam group njen katula na pamakati ya mgem njen katula. Kai wenye vama nyenga somonga basiki unibolo kutenga. But you only live once so sazifienga. Wakula siva zaliza mapenga. Mayo wanji pump biton mudi yo short cotton. Kavina badza kagulila Louis Vuitton. Niliko na big thing I want you to sit on. Kulila na tishon but don't lead me on. Ukavala na blue, mabos na yo blue. Ulibe na clue what I can do to you. Nifuna lelo uwe monga njiwe buwa bu. So vaneba wazibe ya timu ulibe na bu.
Baby we know it. Kuona na kweta ona na lino kosiliza. Baby my wire tene ni gambale.